want to take you out tonight, baby. Leo saja ameblaze, cheki kama tini apo nanunua rina. I wanna take you shopping, love, baby. Nataka uenjoy, asante kwa heshima na penzi kulilinda. Nino wa mutima wangi, ya nitoka sinye miliki ndinga. Tunongozana, akipinda na minapinda. Semu na chutaka mama, I want to spoil you today. Tell me wherever you wanna go, popote pali tunatima. Baby ni woe, Sandeva, niwoe, baby. Uyu musi niwoe, gusandeva. Kwenye bahari tukale samaki marina, kapige ulabu tukale densi. Oh my baby, I'm in love. Furai to celebrate the way you whine and meditate. Sajani projis ya mekuseti. I be falling in love with you everyday. Kwengine nitakenini umwanamke kamili meridhia baby. Nalisha kukabidhi moyo, shika ufunguo mama unitunzie. Tena je uri sina, umenituliza kwenye nyekevu tu wako. Oh baby my darling, nino wa mutima wangi, ya nitoka sinye miliki ndinga. Tunongozana, akipinda na minapinda. Simu na chutaka mama, I want to spoil you today. Tell me wherever you wanna go, upote pali tunatimba. Baby ni boy.